Christmas about the Sumajamoka, catching the book and do for the Kundu. It is Shabu Kurishabaraka, Tapera Kanyamusharisha, say Shamo. This is the case of Tabata with the Takura the Kahunga. There are some members of the Kurana Kumu because of Kataka before. There I have a Gaho. Michino. Yes. Abatware bakayikunda n'abami bakayitwa bakayikunda bakabaho intore bakabaho n'abahigi bakabaho n'ababyinnyi noneho intore zikambara impu z'imondi noneho umwami akazatuma ku mutware ati muzane impu z'imondi umutware nawe akabwira abahigi muzaza n'impuzi mundi noneho abahigi nabo bagahura bakajya inama y'aho bazajya guhiga noneho bakazahurira ku rufunzo n'imbwa zabo bazifite mu masumi bamara kugera ku rufunzo bakanduka imbwa zabo inzuge batanyamakombe nyamacumu yaruhura noneho uwa mbere agatangira agakabukira iyo ni indende rwabiri maze kwica igikongoro cya munja yica rutagatanga izo zakwihirikura uwa kabiri ati biragwa bitanyange igitega biragwa bitega ikigota bya kamanyi bishinga ryampa iyo ni indende rwabiri maze kwica amasizi ya nyuma wakabiri ati iyo ni intare batijanda dore ko yiciye amasigaye dore ko yiciye agashyanzi kanda bitogota bya kamunyi bishinga ari byampa abanyamurasara mu zigisa buri kazi mwe akabiri akamasa kamira sana ko batega niho bagaja ko bariho taga mwe atomuza kiji mutera ngahera ku mugunga asenya byabo mugabo w'imanyi nta n'inkomera I'm not going to be able to do it. Ukumondo bakabarayi ishimba zirayifashe baranyuza bagatema ibiti aribyo bita imikenya imikenya bagaheka ya mondo bakayishyira umutware noneho bamara kugera hafi y'urufunzo bakavugana kugira ngo bamenye ko hari urusigayemo uwa mbere ati Yeah,